Peace to the fall.
Masauti, Kenyan boy, 001. Tuko na physical yani tototo. Chukua selfie piga fototo. Zinawaka kama mototo. I say tuko fresh yani brokoto. Brokoto, Wekichuno nani koroga, koroga. Akili yangu shai vuruga, vuruga. Umenijaa yani all over, all over, all over, all over. Yani all over. Wacheza rumba za upinzani za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani chuzi limekolea nyanya. Dona haikatai, choma hainangai, kisha itonya waikadai. Iwe kwenye matete, ima seke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Kama raga suka, ula ula ula.
Kwenye matete ima seke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Kama raga suka, ula ula ula. Like a raga suka, look my big world them shine. Kama raga suka, ula ula ula. Livingston, Tabata, Kingston, Jamaica. Hold on, gangsta, I was born to be a star. Kama Romario, naivusha, mpaka Lepatio, Arusha. Ona vipapatio, sambusa, kuomba kumbatio, niruksa.
Wacheza rumba za ufinzani, za kunogea nyama. Wale mafundi wa biriani, chuzi limekolea nyanya. Dona haikatai,
dona haikatai.
Choma hainangai,
choma hainangai.
Ukisha itonya waikadai, iwe kwenye matete, ni maseke seke.
Like a raga suka, look my big girl them shine. Kama raga suka, ula 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 ula. Like a raga suka, look my big world them shine. Kama raga suka, ula 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 ula.
Tunaitaka kwenye kiza ilete.
Unaka kimeiva ilete.
Kimi na ugimi shiva ilete.
Mzenu kinatupa viva ilete.
Ula ula ula.